Usukulingeka ukuthatha isikoloto esingahlokakali ngokubiza ngamanani esipesheli. Ukuthenga ungakazimiseli nokuhaba ngesikoloto ungakulimaza ilungelo lakho lokuthenga ngesikoloto. Uma ungakazilungiseleli, Black Friday ne-Cyber Monday izoqedela imali. Zihlalele ekhaya, ucime ikhompyutha yakho, uzobona unyaka ozayo. Ungavumeli Black Friday ne-Cyber Monday ikuholele ku-blacklisting. Spend wisely, borrow wisely, be credit smart. Umlayezo lo uthulela ngevaka National Credit Regulator.